asɔre mpanimfoɔ no adi saa nkontabuo wei afa afe 2010 ho ɛkɔsi december na 2896 stakes 340 missions 614 districts ɛna 28660 ward ne branches asɔre nipa nyinaa yɛ 14,131,464 ɛna yɛbɔ nkwala nketewa so 120,528 ɛna 272,814 ɛna mpanyinfoɔ yɛbɔ wɔn asu missionaries ɛyɛ 52,225 ɛna asɔre nnipa foforɔ a ɛsom ɛwɔ baabi bebree 20,813 bebree na ne tifi a ɔn yɛ nnwuma de boa asɔre no temples a yɛde kyerɛ nyankopɔn sa yɛ ɛnan ɛna ebi ne British Columbia Temple, Canada. Ɛna Kihili Valley, Arizona, Cebu City, Philippines. Ɛna Ukraine Temple. Ɛna Hawaii, Laie Temple, ni yɛsan ɛsi Nyankopɔn sɛ biam. Temples ɛwɔ wiase nyinaa 134 a ɛyɛ adwuma. Nsɔre mpanimfoɔ a ɔwo awuwu.
Hans B. Rinker, LeGrand R. Curtis, Richard P. Lindsay, Donald L. Staley, and Richard B. Worthland, former members of the Quorums of 70. Barbara B. Smith, former Relief Society General President, Ruth H. Funk, former Young Women General President, Norma Jane B. Smith, former counselor in the Young Women General Presidency, Helen Fiennes, widow of Elder J. Thomas Fiennes, an Emeritus General Authority, Arnold D. Freeberg, artist and illustrator, and J. Elliot Cameron, former Church Commissioner of Education.